Lepas ka ang kawala na Tama ka gawa sa kaysan Sige ka na iskabaro Ayo
Anigo kalamiyo dalana Gabdaha Somali aniga talina Kursiga pokora dana wanko fadina Laab kayga badan laki muhu badala Qalbiga iga naa Gariga wato wa qali Dreska an hirto wa wali Darta kuma chirto ka ilali Makirabto kibirto Somali Gariga wato wa qali Dreska an hirto wa wali Darta kuma chirto Makirabto kibirto Somali
Kuwin halimo Gibda hakele lama simo Tarta kuma jirta hadara Fama seru dimo Dasma baby Halo guyera boss lady Labis keda hadla ya wa arekte already Abaya wajiga gawa haka mugda wanag Niki kuhela ku fikirin tu kalata ad I swear to God Adi keli ya bo udig ma afarnag Idafi raga kale garab kiga so istag Kalbiga adha kujira shala illa darad Gabanda sirta cha'alka isbara dhaka qad Iska fahani na ku guhaya isgad gad Waxan ku qaba harad Ayyegu baad Aku wada imarad Come we go Dalka fokashin ila ad Ha u jawabi na abku nol rafad Baby no shahad Shaqadha kadib da mashad
Gari gawato wa qali Dreska an hirto wa wali Darta kuma chirto ka ilali Makirabto kibirto Somali Gari gawato wa qali Dreska an hirto wa wali Darta kuma chirto ka ilali Makirabto kibirto Somali
Gari gam firi Labiska kawada no Da'ma haga wasa qaysan Sijigayna iska barro Gari gam firi Labiska anwada no Da'ma haga wasa qaysan Sijigayna iska barro